ijambo murakarama.
Dusangire ijambo,
dusangire ijambo,
dusangire ijambo.
Abakunzi badusangira ijambo, nongeye kubasuhuza aho muri hose mutwumva, haba kuri radio, kuri internet no ku matelefone yanyu. Hano i Washington kuri rya Amerika muri kumwe nanjye Etienne Karekezi, mbahaye ikaze mu kiganiro dusangira ijambo. Mu gihugu cya Zimbabwe barahumeka umwuka mushya nyuma y'ibyumweru hafi bibiri abaturage, ingabo n'abayobozi mu nzego zinyuranye bahagurutse. Ubu Zimbabwe ifite perezida mushya, ni Emmerson Mnangagwa. Perezida Robert Mugabe wari umaze imyaka 37 ayobora Zimbabwe yemeye kwegura ku ntebe y'ubutegetsi kuwa gatatu tariki 22 y'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2017. Ni amateka ku gihugu cya Zimbabwe, ni amateka ku mugabane wa Afrika, ni amateka kandi ku isi yose. President Robert Mugabe yabaye umuyobozi wa Zimbabwe kuva mu kwezi kwa 4 1980. Hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, kuva icyo gihe Amerika agize abaprezida 7. Mugabe yabaye minisitiri w'intebe wa Zimbabwe, Zimbabwe yigenga muri 1980, Amerika iyoborwa na perezida Jimmy Carter. Perezida Carter yaje gusimburwa na Ronald Reagan muri 1981. Perezida Reagan yayoboye Amerika manda 2 years, ubwo ni imyaka 8, asimburwa na George Bush mukuru wayoboye Amerika manda 1 year. George Bush wa mbere yasimbuwe na perezida Bill Clinton wayoboye Amerika manda 2 years, no kuvuga imyaka 8. We yaje gusimburwa na George Bush, umuhungu wa George Bush mukuru wayoboye Amerika, wayoboye Amerika manda 2 years, no kuvuga imyaka 8. George Bush yasimbuwe na perezida Barack Obama wayoboye Amerika mu gihe cya manda 2 years. Manda ya perezida muri Amerika ni 4. Barack Obama umwaka ushize yasimbuwe na perezida Donald Trump, ubu ari nawe uyobora Amerika muri iki gihe. Iyo myaka yose perezida Robert Mugabe yayoboraga Zimbabwe. Si Mugabe gusa ariko ku mugabane wa Afrika, yewe no muri Afrika yo hagati hari abaprezida batagiye gukabakaba hafi imyaka nk'iyo. Abo baprezida kandi n'ubu barifuza gukomeza kuyobora. Ese muri Zimbabwe dusubije amaso inyuma, hahindutse iki? Icyahindutse cyahinduwe n'iki? Icyo umuntu atakwirengagiza muri Zimbabwe ni uko ingabo z'igihugu zagize uruhare mu mpinduka yabaye muri icyo gihugu. Muri uyu mwanya turi kumwe n'impuguke mu bibazo bya politiki mpuzamahanga n'umutekano ku isi. Nagira ngo mbanze mbasabe mwibwire abatwumva.
Dr. Paul Kananura, nkaba ndi impuguke mu bya politiki n'umutekano.
Nongere mbasuhuze Professor Paul Kananura, muri mu Bufaransa, murakomeye?
Muraho neza Karekezi, namwe murakomeye?
Natwe turakomeye hano i Washington. Nifuzaga ko twagaruka gato kuri iki kibazo cyo muri Zimbabwe. Perezida mushya Emmerson Mnangagwa yarahiye kuri wa gatanu. Mwe mukurikirana neza politiki, kurahira kwe bihinduye iki ku gihugu cya Zimbabwe muri make?
Kurahira kwe ngira ngo ntacyo bizahindura cyane ku miyoborere ya Zimbabwe, kuko yari umuntu muri bamwe bafatanije na Robert Mugabe kugera kuri independence y'icyo gihugu. Aba n'umuyobozi ukomeye, yabaye minisitiri w'ingabo mbere yo kuba vice president wa Repubulika. Gusa icyo bihindura ni uko Mugabe yarashaje, akaba taragishoboye kuyobora igihugu neza kandi akaba yaramazeho igihe kirekire, ibyo bikaba byombi byatumaga adashobora kuba agikurikira aho politiki igeze, ibyo nyine bigatuma Mnangagwa ashobora kuba azanye ikintu cy'amaraso mashya mu mitekerereze, cyane cyane ko yihaye programu yo kugabanya ubukene.
Ni programu ihambaye ihanitse yiyemeje, iyo nshingano yemeje mona kuyirangiza kuyisoza neza bishoboka?
Birashoboka kuko nubwo uyu munsi yashimiye Mugabe cyane cyane anamwita komanda ku byo yagejeje ku gihugu ari birimwo ubwigenge no gutsimbura intwaro yabagashaka buhake, yanavuze ko kuri we Mugabe ari umubyeyi icyitegererezo ndetse akaba na rudasumbwa mu byo yagejejeho ku Bazimbabwe. Ni ukuvuga ko ari byo nawe azakomerezaho ndetse kugira ngo nawe yerekane icyo ashobora nawe kugeza ku bandi, yavuze ko ibyo byose azabikomeza noneho akanashyiraho gukomeza gukorana n'abandi banyafurika kugira ngo abohore Afurika yose. Mugabe yabohoye Zimbabwe, nawe arashaka gukomeza kubohora Zimbabwe no kubohora Afurika yose, ngira ngo aracyafite nk'ibyo bitekerezo bya Mugabe ko Afurika ikiboshwe.
Aravuga ko Afurika ikiboshwe, ariko turebye neza mu gihugu cya Zimbabwe, Professor Kananura, twavuze ko Perezida ucyigihe ni Robert Mugabe, hari n'abandi bantu benshi mu bintu byirukurikirana by'urusobe byabaye muri Zimbabwe muri iminsi bagarutsweho inshuro nyinshi, ku buryo umuntu yagira ati ese mu by'ukuri ninde wagize uruhare mu gutuma muri Zimbabwe haba impinduka? Twavuga Mugabe, Robert Mugabe ubwe, umugore we Grace Mugabe, twavuga umuyobozi w'ingabo za Zimbabwe General Constantino Chiwenga, twavuga uyu Emmerson Mnangagwa warahiye kuba perezida, hari Joyce Mujuru wahoze ari vice perezida wa Zimbabwe nawe Mugabe yirukanye, twanavuga kandi Chris Muchivangwa nawe ni umuyobozi wa basekombata inkera gutabara zavuye ku rugamba muri Zimbabwe. Muri aba bose mu by'ukuri ninde twavuga ko yagize uruhare mu byabaye muri Zimbabwe?
Abenshi muri abo ngabo babigizemo uruhare muri izi mpinduka ziri muri Zimbabwe, ntabwo ari ibintu byagwiririye Zimbabwe uyu munsi byo bakoze kuko bamaze umwaka babitegura, ariko cyane cyane twabishyira kuri Mnangagwa na General Constantino Chiwenga nuriya uyobora ishyirahamwe ry'abavuye ku rugerero, kuko ngira ngo barateranye bemeza ko babona ko Mugabe ashaje kandi ko bagomba kugenda bamwigizayo buhoro buhoro mu cyubahiro. Ni muri urwo rwego umwaka wose ushize bagiye bagerageza kubyumvisha Mugabe, noneho bagira Imana Mugabe agwa mu mutego wabo wo kwirukana nyine vice president Emmerson Mnangagwa, babiheraho kugira ngo noneho bamwigizeyo, cyane cyane ko batashakaga bariya basaza barwaniriye nyine kubohoza Zimbabwe bayikura mu menyo y'abazungu, batifuzaga ko umugore we yazamusimbura. Ikibazo buriya cyari umugore we wari utangiye gutera akajagari, haba mu ishyaka haba mu rubyiruko, yashaka gukora umushyigikira kugira agere ku butegetsi. Bari abasaza rero ntibashakaga ko urwo rubyiruko rugera ku butegetsi bose bakiriho cyangwa se bagiharanira ibyo bagezeho mu kurwanya abazungu.
Hari abasesengura ibintu Professor Kananura bakagira bati muri make uruhare rw'ingabo muri Afurika ruracyari hejuru cyane ku buryo ni nazo ziyobora ibihugu byinshi. Mwe mubivugaho iki?
Ibyo byo ngira ngo nibyo, kuko muri aya mashuri ya gisirikari yo hanze y'abanyeshuri isomo rya mbere babaha iyo bagiyemo aya mashuri y'abasirikari bakuru, barababwira bati ubutegetsi buriho kubera mwebwe. Iyo mu bushyigike buba buriho, ubu mwese uko muri hano mushobora kuba ba perezida wa Repubulika. Niryo jambo rya mbere bababwira bakijya mu mashuri makuru ya gisirikari aya yo hanze.
Niba numva neza icyo uvuga, uragira uti mu masomo ya mbere baha abagomba kuba ba ofisiye, nuko bumvisha ko uretse kuba abasirikare ni n'abanyapolitiki?
Ibyo barabibumvisha kandi bakubumvisha ko abaperezida bariho kuberabo ko igihe cyo bashaka ko bavaho bashobora kubakuraho ariko ibyo babyigisha muri aya mashuri yo hanze ntabwo babyigisha mu mashuri makuru ya gisirikari yo mu bihugu byacu ibyo rero bituma ko igihe cyose bumva ko nabo bashobora kujya mu mwanya wabo bandi bariho iyo abo bandi babibategetse ariko si byo byabaye muri Zimbabwe ingabo zakoze akazi kazo ko guhagarika akajagari katerwaga na Grace Mugabe n'abari bamushyigikiye bashaka gusimbura abo basaza none ingabo ziravuga ziti duhagarika ku kajagari kadashyira igihugu cyacu mu miborogo noneho basaba n'abanyapolitiki gutekereza uko Zimbabwe y'ejo igomba kubaho uhereye uyu munsi urumva bo bakoze akazi kabo ka gisirikare ko kuvuga ko batashaka akajagari mu gihugu cyabo kandi ko bashaka abanyapolitiki bakora akazi kabo neza bisanzuye kugira ngo bageze byabo by'umutekano byaba n'iterambere ku baturage
none se ubwo twavuga ko iki ingabo zakoze no gushyigikira ubutegetsi bwa demokarasi cyangwa se no gushyigikira ubutegetsi bw'abantu basanzwe bari mu ishyaka abagakondo b'ishyaka abantu bigugu mu ishyaka aho kugira ngo batume habaho impinduka
byombi biravanze icyambere cyo bagiraga uriya mudamu Grace Mugabe atagera ku butegetsi kandi atarabuharaniye kimwe nabo icya kabiri bagiraga budacika ishyaka icya gatatu budacika ishyaka ariko babandi bari kumwe barwaniye ubwigenge icya gatatu bagiraga ngo ubwo butegetsi butangwe n'abaturage urumva byose birimo kandi bitanarimo kuba barashyigikiraga demokarasi bisa nk'aho birimo ariko bitarimo kuko muri iyo demokarasi harimo no gushyigikira abo bantu bo bafatanije kugera ku bwigenge
mbese muragira muti mu by'ingabo zakoze byose nuko zakoze ku buryo nta gihinduka mu bijyanye nuko Zimbabwe iyoborwa uretse ko basa nkaho bumvishije abaturage ko ibintu biri mu maboko yabo atari ko bimeze ariko
ntabwo ariko bimeze bakoze ku buryo impinduka iba aho bitagomba guhinduka biba ku ishyaka riri ku butegetsi hariho impinduka iri icyangombwa cyo twemeranywaho nuko Mugabe yagombaga kugenda kuko ashaje atagifite ingufu zo kuyobora igihugu no kurebera yagombaga kugenda kuko amaze igihe kirekire ku butegetsi kuko ubushakashatsi bwerekana ko iyo umuntu amaze imyaka irenze 15 ku butegetsi ntaba gitandukanya umutungo we bwite n'umutungo w'igihugu
ahubwo rero ni
myinshi rero mu myaka ishize urumva ko byose yari yarabifatanije yigira igihugu yigira n'ubutegetsi bw'igihugu yigira n'umutungo w'igihugu ibyo rero noneho kandi akaba atagishoboye kuba afite ingufu n'ubwenge ubwo bigeza aho abaturage bashobora kunezerwa
twareba dusesenguye Profesori Kananura kuba twumva muri uyu mwanya cyane cyane mu karere k'ibiyaga bigari musanga ibi byabaye muri Zimbabwe niba hari icyo bifasha umuturage mubona hari icyo cyangwa se hari nk'isomo hari nk'urugero baba abayobozi baba abaturage birumvikana baba n'ingabo bakura ku byabaye muri Zimbabwe cyane cyane mu kureba ejo hazaza
amasomo arahari icya mbere cyo abanyagitugu baribeshya babeshya abaturage ko babakunda abaturage nabo bakababeshya ko babakunda duhereye rero ku icyo bakura kuri Zimbabwe nuko abavugirizaga impundu Mugabe mu myaka 37 yose ishize ari bejo bundi kwa gatandatu icyumweru gishize bamuvugirije induru ngira ngo abanyagitugu bagomba kumva ko kubeshya abaturage ko babakunda nabo bakibeshya ko bakundwa bagomba kubivaho ahubwo byaba ngombwa bagakorera neza abaturage kugira ngo batazavaho bavugirijwe induru ku basirikari ibyo ngibyo nabyo biragaragara ko abasirikare bagomba guharanira inyungu z'ikirenga z'igihugu batagomba gukomeza kuguma ku nyungu z'umuntu umwe kuko iyo bagumye ku nyungu z'umuntu umwe barasenyuka bakajyana nawe ariko ubu muri Zimbabwe byerekanye yuko bageze aho bakavuga bati tugomba guharanira umutekano n'inyungu z'igihugu ibyo bigatuma bafite ishema n'isheje uyu munsi z'ibyo bamaze kugeraho noneho ku bandi banyapolitiki n'abandi baturage babonye ko umunyagitugu abaho kuko bareka kwabaho igihe cyo bavuze bati nitugikushaka aragenda kandi agenda nkuko yaje
ndabashimiye cyane professeur Paul Kananura ari Bordeaux mu Bufaransa ndabashimiye cyane ku busesenguzi muduhaye kubijyanye n'ibyabereye mu gihugu cya Zimbabwe muri iyi minsi murakoze cyane
namwe murakoze cyane
nibutsa abakomeje kutwumva ko mukurikira radio ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda uruhare rw'ingabo mu gutsimbataza amahoro aramye mu gutsimbataza umutekano ku banyagihugu no ku bayobozi ni kibazo mugenzi wanjye hano i Washington Thomas Kamirindi yaganiriye na Professor Noel Twagiramungu wigisha muri kaminuza inaha muri Amerika muri leta ya Massachusetts bibanda cyane ku byo gutandukanya ingabo z'igihugu n'ingabo z'igitugu duhereye ku byabaye muri Zimbabwe
bibereye muri Zimbabwe mu iminsi aho ingabo z'igihugu zafashe icyemezo cyo gusaba Perezida Mugabe kwegura kugira ngo bakemure ikibazo cyari kimaze kuvuka hamaze kwirukanira vice president we bigaragara ko ashaka gushyiraho umugore ngo ari musimbura mu rugero rw'itandukaniro hagati y'ingabo z'igihugu n'ingabo z'igitugu ingabo z'igihugu zirera inyungu z'igihugu n'abaturage n'ingabo z'igitugu zibazi bereyeho gusa nyine gutsimbataza ubutegetsi buriho n'umuntu cyangwa agatsiko kari ku butegetsi
Professor no muri Zimbabwe niko byari bimeze kuva y'imyaka 37 yose Mugabe yari yari ku butegetsi
niko byari bimeze cyane cyane byagiye bigaragara mu myaka yashize muri yari mu by'amatora ari mu by'ishyaka ariko ikigaragara muri Zimbabwe wenda icyo umuntu yavuga cyagaragaye ubu nuko noneho Mugabe yaragezeho mu byukuri gusuzugura inzego z'igihugu uhereye ku ishyaka rye agashyira imbere umugore we kubona umugore we ari we warugiye gusumba inzego z'igihugu niho hari abagize bati ibi noneho birarengeje tidushobora kurenza rero bikagaragara ko impamvu byashobotse cyane cyane ni ukubera ku ishyaka rye ishyaka rira rya Mugabe ZANU-PF ubwaryo abaririmo bigaye bakavuga bati ntabwo ntitwatuma igihugu gikomeza kujya hasi bigeze aha ngaha ngo kigarurirwe n'umugore wa perezida
hanyuma nanone ingabo z'igihugu ukuntu zabyitwayemo naho ngaho twahera tuvuga kuko ingabo z'igihugu ntabwo zarashe abaturage nubwo hari aho mu mateka ya Zimbabwe zigeze kuvugwa ko zifite uruhare mu kwica abaturage nk'igihe mu 2008 Changira yabaguwa mbere mu matora nk'igihe mbese muri Matabele Land nabwo byaragaragaye mbese ubwo ngubwo twavuga yuko ariho muhera muvuga ko ubu ngubu noneho zigaragaje ko ari ingabo z'igihugu koko
ibyo ngibyo umuntu yabivuga icyo gihe cyane cyane mu myaka yashize usanga izo ngabo zagiraga uruhare nyine mu gufata uruhande rwa perezida yo mu gushyamirana niho abagari ubushyamirane hagati cyangwa se ihiganwa hagati y'ishyaka rye n'amashyaka arwanya ubutegetsi cyane cyane ko ZANU-PF nyine no yari ku butegetsi mu by'ukuri n'ingabo usanga ni ahanini za ZANU-PF nanone ntawareka kubivuga kubera amateka zabayemo y'imirwano icyo umuntu yavuga nuko ubu ngubu ni ikibazo cyari kira hanini mwishya ku bwaryo riko butegetse nuko uvuga byarenze abamurwanyaga ariko biza ku butegetse ariko hari ikindi twakwibutsa ahangaha mu myaka yashize n'ubundi zuko yigeze haba ibibazo bikaba ngombwa ko Afurika cyane cyane Afurika y'Epfo igiramo uruhare mu mishyikirano byatumye ndetse Mugabe yemera kugana ubutegetsi nuri ya Chivangarai wo mu ishyaka rya murwanyaga mu icyo gihe naho byari byagaragaye ko ingabo z'igihugu zari zifashe ntiziroha mu mwibyo bibazo bya politiki ibyo rero umuntu yavuga ko yari intangiriro ariko umuntu yavuga ngo imbarutso yabaye ko yashatse mbese twabivuga mu magambo make gusuzugura ishyaka akarisimbuza umugore we.
Hanyuma nanone hari ingero muri Afrika zagaragaye nko muri Mali mu 1991, muri Tunisia mu 2011, ndetse no muri Burkina Faso mu 2014, aho ingabo nabwo zitiroshye mu baturage ngo zibatsembe kugira ngo zikomeze zimakaze umukuru w'igihugu, ahubwo zifatanya n'abaturage gukuraho ingabo y'igitugu. Umuntu yavuga yuko ingabo z'igihugu zifite uruhe ruhare mu gukuraho ingoma z'igitugu no mu rwego rwa demokarasi muri rusange.
Urakoze cyane izo ngero ko utanze ukoresha tu n'ingero nziza. Nuko kuri ntabwo umuntu yavuga ko ntabwo mwizo ngero ukoresha tu ntabwo abasirikari cyangwa se ntabwo ingabo z'igihugu arizo zafashe ya mbere ngo zivaneho ubutegetsi, ahubwo abaturage bamaze kurambirwa ingoma z'igitugu zabatsikaniraga nibo bivumbagatanije. Ikingabo cyakora z'igihugu zakoze mwizo ngero rero ukoresha tu nuko zagiye ku ruhande rw'abaturage, mbese nako nuko zanze kwica abaturage nkuko ubutegetsi bwari bubisabye. Ahangaha muri Mali twabyibutsa ko muri nyine muri 1991 abaturage barahagurutse barivumbura, turibuka mu nkubiri ya 1990 mu gihe abantu bahagurukiraga kurwanya ingabo z'igitugu. Hariho ingabo yarimaze, hariho ubutegetsi bwa Musa Traore bwari bumazeho imyaka myinshi, abaturage barahagurutse barigaragambya mu murwa mukuru. Noneho perezida atanga itegeko nyine ko barasa abaturage, barashemo bakeya, ariko noneho aba warindaga umukuru w'igihugu, warindaga garde presidentielle, umukuru w'ingabo zirinda perezida wari koloneli Amadou Toumani Touré, ahagarika abasirikare ababuza kongera kurasa abaturage, arababuza aba GPRT ntimwongere kurasa abaturage. Abaturage babonye abasirikare batabarashe bahise nyine bahomboka mu mihanda hose, biba ngombwa ko ubutegetsi nyine buba buvuyeho. Muri Tunisia naho niko byagenze muri 2011. Hari huriya mu president rumaze imyaka myinshi cyane Benali, nawe abaturage barahagurutse barigaragambya, baje kwigaragambya, nuko ategekanye n'abasirikare kurasa. Nanone barasamo bake, ariko umusirikare umwe mukuru
ndakeka ko uwategekaga igisirikare kirwanira ku butaka,
iyo uwategeka igisirikare kirwanira ku butaka yitwa ni General Rashid Amar, nawe ahita ategeka ingabo kutongera kurasa abaturage ahubwo zijya ku ruhande rwabo. Benali rabonye ko ntacyo kurasanya n'abaturage bigaragaje bidashobotse, ahita ahunga. Urundi rugero rwa nyuma waruvuze ni muri Burkina Faso. Burkina Faso mu mpera za 2014, perezida Blaise Compaoré wari umazeho imyaka myinshi nawe yashatse guhindura itegeko kugira ngo yongere yiyamamaze nk'uko bigenda byagenze mu bihugu bimwe nanone bya Afurika dukunze kubibona. Abategetsi bashaka kwigundiriza ku butegetsi yashatse rero guhindura itegeko, ategeka abadepite ko babikora, cyane cyane abadepite benshi nanone
barabamushakaje
mu bihugu bimwe na bimwe, nibyo mu ishyaka rye kenshi n'abadepite bimpoma amashyi babashyizweho n'umuntu, bari bagiye rero guhindura iryo tegeko. Nuko rero amashyaka arwanya ubutegetsi n'abaturage batabyishimiye bajya mu mihanda ndetse batera kuri ku nzu y'inteko ishinga amategeko, baburizamo imirimo yo guhindura iryo tegeko.
Nyuma baranayitwitse. Nyuma n'inteko ishinga amategeko ingoro barayitwitse,
ingoro y'inteko amategeko koko barayitwika nk'uko ubivuze. Nk'uko bisanzwe bigenda rero n'ubundi, perezida yari azi ko abasirikari babirara nabo baturage bakabica bakabarasa, ariko nanone atanze itegeko ryo kubarasa. Uko babivuga nuko urinda mu by'ukuri abari mu uriya mu umukoroneli wa rindaga wayoboraga ingabo mwakira gihugu yagiriye perezida inama ati ntabwo twarasa abaturage ntabwo byatugwa amahoro, ahubwo wowe vana mwakawe karenge tugerageze kureba uburyo twagira ibyo turengera mu butegetsi bwawe. Yamugiriye nama undarahunga n'ukuri ya Lieutenant Colonel Zake Ziga afata ubutegetsi, ariko nanone abaturage barahaguka baravuga bati nitwakwemera kufata ubutegetsi gutya, ntabwo dushaka ko perezida tutifuza yashyiraho undi muntu kugira ngo ubusirikare bafate ubutegetsi. Biba ngombwa rero ko uriya mukoroneri yashyizeho ubutegetsi bw'agateganyo, noneho hajyaho inzego mu gihe gito hajyaho inzego za gisiviri, nyuma haza kuba amatora. Aha ngaha rero umuntu yavuga ati mu magambo make ikigaragara ni uko ingabo hari aho ingabo z'igihugu zigera zikibuka ko igihugu ari cy'abaturage,
kandi n'abari abana b'abaturage
bakavuga bati turarwanira umuntu uri kwica abaturage kugira ngo ku nyungu z'umuntu umwe. Kuri ibi rero ni ingero zo muri Afurika, wenda umpaye n'undi munota umwe, navuga ko si muri Afurika gusa izi ngero twazibonye mu bindi bihugu. Natanga ingero gusa ebyiri zihuse.
Yego.
Urugero rwa mbere n'urwo muri Portugal muri 1974, urwa kabiri n'urwo muri Rumania muri 1989.
Yego.
Muri 1974 kera gihugu cya Portugal cyari kigikolonije ibihugu byinshi hariya muri Afurika, harimo n'ikindi ndetse cya Zimbabwe, n'Angola, na Mozambique, na Guinea. Icyo gihe hariho Franco n'umuntu wari uzwi cyane wategekeshaga igitugu nawe.
Oya,
abaturage
ni muri Espagne aho ngaho. Franco yari uwo muri Espagne.
Franco ni uwo muri Espagne, ariko
kandi ni general
nakaza nuko nakazara. Uriya abantu baravuga batariko igihugu kigenda gitangira gukena, bashora abasirikare bakaza mu ntambara muri Afurika, abenshi banazigwamo cyane kuko mwiri ya ntambara ari ibihugu bya Afurika, ari ndetse n'ibindi bihugu nk'Uburusiya na Cuba byari bifite abasirikare. Abantu baravuga batariko kuki twagumya kohereza kujya gupfira muri Afurika kugira gusa ngo turengere inyungu z'ubu butegetsi. Abasore bato nta nubwo ari abasirikare bakuru bakoze iyo kudeta, n'abasore bato rwose bari mu gisirikare nibo bavanyeho ubutegetsi, nuko barabusezerera. Igihugu nacyo gihita nyine guverinoma nshya yari igiyeho ivana ingabo zayo muri Afurika, nuko bera ibihugu byinshi birimo na Zimbabwe byabonye ubwigenge. Iyo yaje kubona muri za 1980, ariko za Angola zabonye muri 1975. Urundi rugero ariko cyane cyane uruhwanye n'ibyo muri Afurika ni urwo muri Rumaniya. Muri Rumaniya hariho umutegetsi witwaga Ceausescu, cyane cyane n'umugore we Elena niwe wari uzwi. Uwo mugabo n'umugore rwose bari baragize igihugu akarima kabo ntawuvuka. Mu mahindura rero yabaye muri za 1989, cyane cyane Uburusiya butangiye gucika intege, abaturage habaye inzara, abantu rwose barasonza. Abaturage cyane cyane abagore nibo bagiye imbere mu iyo myigaragambyo, batera rwose ku ngoro ya perezida, bavuga bati nimutubabarire rwose, nimudufashe, nimworoshye ibintu dushobore kubona ibyo turya, tushobore kubona ibyo duhaha, mwigumya kudukandamiza, nimushyireho uburyo abantu natwe twagira ibyo tubona. Abaturage rero barabarasa umunsi wa mbere, wa kabiri, ariko bukeye noneho babasirikare bari kurasa barahagarika. Ahubwo baje imbere y'abaturage, abaturage baraza binjira mu ngoro ya perezida, baramufata we n'umugore we baramwica. Revolisiyo muri Rumaniya nuko yabaye, inatuma ibihugu byinshi bya hariya mu Burayi, bw'Uburasirazuba, niho revolisiyo mu by'ukuri yatangiriye, yabohoye bira bihugu cyane cyane ibihugu byari biri ku Burusiya. Nk'uko bigaragara hano nanone rero ni urugero rwiza rwerekana aho abasirikare bagera bakavuga bati ariko twica ababyeyi bacu, twica abavandimwe bacu, umuntu adushuke twica ababyeyi bacu, twica abavandimwe bacu ku nyungu ze, kandi nawe ejo azahindukira akatwica. Twavuga rero ko niyo masomo umuntu yavana kuri ibiri kubera muri Zimbabwe, aho abasirikari bibuka ko ari ingabo z'igihugu atari ingabo z'igitugu.
Profesori Noheli Twagiramungu, ndagushimiye cyane.
Nanjye ndagushimiye Thomas.
Ndabashimiye Profesori Noheli Twagiramungu, ndabashimiye namwe Thomas Kamirindi, ku bisobanuro n'ubusesenguzi muduhaye muri uyu mwanya. Namwe abatwumvise mutwandikire mutubwire uko mubona ibintu byifashe aho muri, tuganire namwe. Hano I Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi, mwese mukomeze mugire ibihe byiza.